ni maurije vitu vya hatari. Jackie Mboro, Teddy B, let's go.
Mtakatifu atabiri vile siku za mwisho zitakuwa, watu watafuata njia zao na kufanya mambo ya kumudhi Mungu. Singaje. Roho Mtakatifu atabiri vile siku za mwisho zitakuwa, watu watafuata njia zao na kufanya mambo ya kumudhi Mungu. Usitake watu wakone mtu mnaifu, jitole kijana we utashinda. Paulo kamwambia Timotheo kulieleza neno lake kwa wasiojua. Usitake watu wakone mtu mnaifu, jitole kijana we utashinda.
Good, soft and clean, colorful like garden, soft and green.
Will the boy them praising and sing-a-ling-a-ling?
Chochocho, usema, chonitapata. Upote, uenda, ponitaenda.